getatunes.com.
Kuyesa kuyesa chikuda kufuna kutetsa yeah. Yo litadiren oy ndaliso sijitons hichi ndichimwe mwezi misons namalinga najibanga chonjo ndimakondo kala jonj uyenda njira imodzi muchalibe chamakosa ndaliso sijitons hichi ndichimwe mwezi misons namalinga najibanga chonjo ndimakondo kala jonj uyenda njira imodzi aha ona nino sen makonda kupanga zongo tadisira yachikalidwe chakwatu maidziwa njira ah kugu yanjiru simafama zira tuvela kula mulingona okunika kusambira pamono pangona chinyamata bola osamira pabulo wabweretsa zipembedzo koma moto afira ndikota mipingo sataipeza yesu yopobwera ndikalelija yambadziwe potera ndaliso sichitonzi ichi ndichimwe mwezi misonzi namalenga nachibanga chonjo ndimakondo kala chonji
kuyenda njira imodzi muchalidwe chamago
ndaliso sichitonzi ichi ndichimwe mwezi misonzi namalenga nachibanga chonjo ndimakondo kala chonjo yo wanji makolo mukulusa pakati pabale kuiyozadzusa akundifusa zimafusa uzopusa poti ndibe ndayombedza ntano dzaabusa uyozadziwa kuyenera kufusa handisake handipeze ndipo ndidzamuhusa mtengo panda muzi rastafari yadzaubonya kunyakwa kwaladzayona dzautulutsa woi ndinaliso sichitonzi ichi ndichimwe mwezi misonzi namalenga nachibanga chonjo ndimakondo kala chonji
kuyenda njira imodzi muchalidwe chamakosa
ndaliso sichitonzi ichi ndichimwe mwezi misonzi namalenga nachibanga chonjo ndimakondo kala chonji
kuyenda njira imodzi muchalidwe chamakosa
osochera ubwele zikalidwe za chilendo satengere paja mutu ukagula nkhonya sungapelele lasafari ndinyali kunika komwe ulowele vesera mau akalonga emanuel sindikudza ndinkhondo ndabwera ndintendele mukutsatizira momwambiri mudzafera ndine wachikuda chomwe chichindile kuyesa kuyesa chikuda kulaka takwetsa bobo atenga tsachakufuna kusesa pachinyamata handitsatiren woi ndinaliso sichitonzi ichi ndichimwe mwezi misonzi namalenga nachibanga chonjo ndimakondo kala chonji
kuyenda njira imodzi muchalidwe chamakosa
ndinaliso sichitonzi ichi ndichimwe mwezi misonzi namalenga nachibanga chonjo ndimakondo kala chonji
kuyenda njira imodzi muchalidwe chamakosa
senmakonda kupanga zongo tsadizira yachikalidwe chakwatu maidziwa njira ah kugu yanjiru simafama zira ndiwela kula mulingona okunika kusambira pamono pangona chinyamata bola osamira pabulo wabweretsa zipembedzo koma moto afira ndikota mipingo sataipeza yesu yopobwera ndikalelija yambadziwe potera ndaliso sichitonzi ichi ndichimwe mwezi misonzi namalenga nachibanga chonjo ndimakondo kala chonji
kuyenda njira imodzi muchalidwe chamakosa
getatunes.com.